Wahenga, henga, henga, henga.
Yeah. Tio Mio.
South of West. Nasaka mado na ngoja weekend nizi. Girls no club, IZ, schooly. Caption in gore, big gang mboto dozi. Mati melala, angalia po, 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 rejake sira. Life ni no, no worry. Zime ni bamba, zime ni raru, zime ni ra, ra, ra. Leo ni weekendi wapi? Ey, ey, zime ripoti, zime ni wa, wa, wa. Ey,
kana, zime ni raru, zime ni kwacho, zime ni kama. Mina kinyaru, jinu wa dao, ratish kwa kala bus, breakfast in bed, hii ni ya base. Sometimes na mshanga zao, limi badayo. Seme na lamba, ni nyau na papa. Sa, itaki ya zira, wempe love. Mina mpea do kwa wallet. Njocho kwa picha, vile mevaa. Mina letewa ni Andres. Simite gold digger, shore ni ndenga. Na ipuri na magnet, kipaka na ilisha. Cream maziwa, haina masaa ya rat race.
Nasaka mado, nangoja weekend nizi. Girls no club, IZ, schooly. Caption in gore, big gang mboto dozi. Mati melala, angalia po, po, po. Rejake ya sira, life ni no, no worry. Zime ni bamba, zime ni raru, zime ni ra, ra. Leo ni weekendi wapi? Ey, ey, zime ripoti, zime ni wa, wa, wa.
Shatuma noti, nina reverse. Fuko ya koti, shingi ya 40. Ganda za njoti, mbegu za shash. Chiji masofi, tupigwa makofi. Understand ya report, utanipata na madenge ya toti. Walo pita na mateje kwa ploti. Katocho kagwangiji, paparazi mamboto mawanjopi. Hamangati mangoto kwa mongo, chubongo ni ndogo. Na features na warati, kadela poni kinduku. Jaba we ni punchu bano, kibonga magugu. Gaga mnajifanyanga manugu sana. Naeza kuku kate, ukizoza kizuzu wapo.
Nasaka mado, nangoja weekend nizi. Girls no club, IZ, schooly. Caption in gore, big gang mboto dozi. Mati melala, angalia po, po, po. Rejake sira, life ni no, no worry. Zime ni bamba, zime ni raru, zime ni ra, ra, ra. Leo ni weekendi wapi? Ey, ey, zime ripoti, zime ni wa, wa, wa. Ey,
for real. Suna nijua form ni yangu na tinga kolo mbo. Mi wangashua nge usu adabu na ikula ro, ro, ro. Mvua majua utona majabu. Islando ni no go zone. Silete kifua wepiga hesabu ambo kule ko, ko, to. Yeah, I be my own boss. Kila mwezi na jipa promotion. Mrembo nisikize you don't talk. Yo ni tanga daddy long strokes. Ambiyo vijana wa lotion. Wajituange wakisikiza mboso. Usilete urazi utoto. Isifanyu kosa uradi ya soko.
Nasaka mado na ngoja weekend nizi. Girls no club, IZ, schooly. Caption in gore, big gang mboto dozi. Mati melala, angalia po, po, po. Rejake ya sira, life ni no, no worry. Zime ni bamba, zime ni raru, zime ni ra, ra, ra. Leo ni weekendi wapi?